Nini baby why? Tell me baby why? Nini baby why? Huku najifariji Nikona wewe toka zamani Niko mwenyewe ile nina imani Baby, baby Unizi mi Nesikitha rather huku najifariji Nikona wewe toka zamani Niko mwenyewe ile nina imani Ya kuwa gangster, gangster number one Mwenye vingi vigezo vya kuwa mtoto town Wengi wapo lakini hawaja shine Pastali za Ali Kane Amegia Q-Line Baby, baby unizi mi Esikitha rather huku najifariji Nikona wewe tukazo mai Kumwenyewe ila nina imani
Hivi kwa nini baby why? Tell me baby why? Kwa nini baby why? Sema ni nini baby why? Tell me baby why? Kwa nini baby why? Hivi kwa nini baby why? Tell me baby why? Kwa nini baby why? Sema ni nini baby why? Tell me baby why? Kwa nini baby why?
Jua hapo na vroniona Roo yangu inanima sana Na kile sana apona Kwenye shia zangu japotea Usema nipo sipo katika feeling Mapenzi kawaida wanapenda na wawili Na gundua na kila kinachopangwa chamana
Baby, shurumiza
Kutunza heshima ni jambo kubwa sana Kukupenda sana na kujalo na chusema Kondoka bila kujua tumeko sana Tena kimya kimya hata bayo kusema Kutunza heshima ni jambo kubwa sana Kukupenda sana na kujalo na chusema Kondoka bila kujua tumeko sana Tena kimya kimya oh